papa, uyaspita, akathengi, kodwa uthanda ukudeshana, akajoli, akaspina, thanda ibhasha, kodwa akenalutho.